Slim Sosa, Lamar, Country Boy, Weezy, Mr. Kesho. Ni mkari wa mavajen, bage kutoka mikojen. The way she looking at me napendaga. Tabasamu nanimaliza, toto kinondoni ushanituliza. Nikupeleke kwa mama, sitaki vibweka na visanga. Continent we run now, yeah. Muda wote Sugar boy kome juma nyoso. Penzi nalo nipe weni nyoko. Mashuga dadi wana kutaka, jua hawawezi kukupata. Yo finally, baby twende Malawi. Udambu wa hatari, vitu vya pomari. Baby we ni wangu, unani control, yeah. You my destination, yeah. Yamini lover,
it's Country Wizzy, baby, yeah.
Unani control.
Ndiwe mingwa mama meni weza, moto ni mkali legeza. Tujue vitu gani nongeza, shawaka unachotaka nitatekeleza. Baby slow it down for a minute, kuna nia kupenda kama mimi. Nataka wend it down, lick it down, up and down kwa ulimi. Kwako mbona siwezi kitu, anayekutaka nataka bifu. Vicheche mbona wana issue, got me, I got you mama, you know how we do. Pendo naposema slow it down, 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 down. Your body killer, turn around, round, round, round.
Baby we ni wangu, unani control. My destination, yeah, yeah, meaning lover, yeah. Unani control.
Come on, you're done in the way. It's a cool in the way. But what's the end in the way? Unani control. Come on, you're done in the way. It's a cool in the way. But what's the end in the way?
Baby, when you want to
control.
It's the talk of the town classic.